Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe studio Tamani, oɗo saaha sakiki moɗo Ousmane Dicko haalan tawon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zone la presse ɗo Bamako. Hono Batou jog fedde jokkiti tonde kawral deƴere e derontinal fuɗɗi beeta hannde ɗo Bamako ɗo. O Batou fuɗɗi wattumo gofolma e plateforme Forali e Batou Kidal o. Honjotoɓe mbi daakugol kañi hono jogiiɓe kaɓorɗe ɗe fawarde e gollidinde an hani ko huncane hoore. Walde kawral pula ko holliti civilien fulɓe ana gondi e nanguede fawarde satuji du e wareede. Ñalade aduna dow ñaw ɓuɓalla yambinama hitande 2015 nde ko ɓuuri million ɗiɗi woni ɓe nanga ma ñaw o nangui hono ujunaji ɗiɗon ɓe ka keddi ke hen jaati. Yo ɗi kabaruji wondi ɓen jogani hande kedde heeɗade yewtere kedde heeɗade bisimilla mawɗon e dow studio Tamani. Hono Batou fedde jokkiti tonde kawral deƴere e dowrintilal fuɗɗi beete hannde Bamako ɗo. O Batou fuɗɗi wattu nde poccodiral heewa saɓe de plateforme e gofanma fou Poralino e Batou Kidal o nenno fawarde du e metti hono hollitinde kidal hollitinde metti muɗum fewde e notiɓe aduna ɓe. Fa ɓeydoro ɗen faamu keɗeɗena Oumar Waygalo.
Mais ngal ɗo kawtal kamɓe gueɗe tawaɗe leɗɗi ɗo golleji fuu ɓe jaɓay haalde hen ko heewi ka haalaji kanɗi haalede toon ɗi wakkati joni ɗum woni fa ɓe ƴeya yallah hono kaldal e kawral ngal worri fa yetto yo guɓe kanɗe juɗɗinede ɓe ƴewto du hono lugugol ngol hani waɗirde le saha leydi meɗen ndi wattudu heƴenemo woti ɗi kaani wadde. Le ngal ɗo kawtal balɗiɗi ko heewi ana gikkana le kaldal e kawral cinñinagal ila leyi lewru juin hitande 2015 hollitidi wiide tan wakkati joni ɗum wondi e tannude koyɗe. Honjotoɓe gongini gueɗɗe fuu hollitidi wiide wakkati joni wattu ana hani heƴede nde laamu hakkundejo hani waɗede le saha leydi men indi ƴeweedu gueɗe ɗe fof no kaani dakirede nokku gorfa tete kaɓorɗe muɗum hen. Kawtal kalngal wadde ɗo Bamako ɗo wattu joni hollitinde wi tan tiɗalaji kewɗi jiyama ley hen fa yettoyo hono ko yimɓele ɓe jalti to kidal to so gaɗi toon majere muɗum hen. Kañe ko sema wotno kawtal muɗum manggal so laamu o kañe plateforme yiyaka toon. Wakkati joni gueɗɗe fof kolliti wirana gikkine gikke lobbongal ɗo kawtal hono ko dartete ko heeɓe ley hen. Kadi joni o tan haalaji kewɗi ana kaani haalede ley hen fa yettoyo hono ko hani naɓude kaldele kawral ngal yeesoɓe ƴeeyal hono golliji ɗi kaani saggitirde.
Hono honjotoɓe yogade ka mbi ana cikkiti nafa sesa ɗum woni hono fedde daraninde kabaru golle kawral ngal yawnude koyɗe muɗum e golle o e wi maɓɓe kala ana hani famude hono wattu o yo keppanaɗo saabe de hono daakugolgol fawarde nenno ene gollidede fuu yoko hani heñanede nenno ndenagudu ana hani wartande yimɓe. Kanko Draman Diara dunke sari e haaldi e Issa Fakaba Sissoko keɗenna Ousmane Niali Bouli.
Eɗon hayɗini sanne tawe hitande hurde caggal signugol kaldal e kawral ngal nde woni ko fedde jokkintinode kawral ngal ummonto ɗum saabi ko wiya le kaldal e kawral ngal ndenagu e yimɓe kayɓe le hoolare. Nena so joni fuu wonno ko haala yilugol e nokkuji fewde haybude yimɓe fedde jokkintinode kawral ngal haalata haala mum ɗum woni ko wiyeteno eɓe jiilo le nokkuji ɗum wona gonga. Joni fuu woni koɓe gaɗata soɓe golleji kaldal e kawral ngal wayde kawral tan woodi hande e andaɗo jaate golle kawral ngal daɗi sifa adanoɗo dalili mum yo sariya ɓamaka gam laamuji nokkuji kan yo hoore naɓanoɗo e yesso suudu sariya ɗum waddani way poccodiral ɓamde amaneji goɗɗi hollitinde tan hande ɗo gonɗen ɗo kina moye fuu ummo daro.
Kala ko jiɗɗo andinde pooɗe fa e dow boyemal amen Facebook na Twitter ɗo studio Tamani. Hono walde kawral pula ko holliti jonte hande fulɓe ana e ley torra fa sanne e wi hooreɓe muɗum civilien fulɓe fawarde ko ɓadoto sappo e joyon woni ɓe larme mali kañum e birgal gelle ɗe fuu mursini wonkiji mumen keɗoɗenna momini sewde bou fa famu waɗa.
Hooreɓe walde fulɓe kolliti civil en fulɓe hewɓe jogiraɓe jaadinkoɓe nangama yokaɓe mbarama e wi walde nde hono birgal sukaɓe gure wuddu leydi ndi e armé ana wondi e malodirde so fulɓe jogiraɓe jaadinkoɓe nanga na mbara. Le jonte ƴaɓiɗen nde ko ɓuri sappo e joyon fulɓe goni mbaraɓe batte muɗum fa hande e dow o tuugo ko yata fulɓe civil en sappo penanama laatade jaadinkoɓe so nanga le e jonte sakitinɗe ɗe le wuddu Mali. Walde nde wi satuji fulɓe ana jogira jaadinkoɓe go hakkille yo peneno patin ɗum malodire heddi armé Mali ɓen cuɓaki sefade taƴoral heɓaki e ɗi walhoreji.
hono larme mali ka fenni oodo kabaru mo wala fuddo dari kejaadu mum haala wi fay goto larme mali baamaaki wana haala nangude dum e tawede wi ana darda walde deedu hokka dalili fa dabare fie yalla gonga ana ande ko heedi ton ko hono kanko president Ibrahim Boubacar Keita wi ana esaga mudu hande ilande wartuno banko do kengene nanno gofarman fu jabbe kemo do jipparde avioji do tiagal ko fabbuno franci le opere makko daneme e wi makko o waran bantude golle do yoppuno do nanno o barkini bibbe mali fu le nande jate le hitande 2015 de ko yata milioji didi neddo wonbe nyaw buballa be nangi nanno ujinaji temede jeego e chapane jetti e jeego be ka fu ana nawnino fa sanne fa latani sababu ujinaji didon be ka keddike e majjun nanno kanko togola mari madeleine o martini kumpadu hono le nyalande heejanande kambar bangal yamber nyal nyaw buballa onde milliardi sappe jeddi sefa ngadete e le hitande nde do fa nyaw buballa o hebe no habare wonko haddi adama aidara kedena mamadou samaseku
do mali sur le plan
nyaw bubol ngol lati sababu kebe leedi mali hitande fuf nde utirge goto e sedan le temdere fuf sabe hewbe wasan golloyde ma jangoyde ma janginoyde bangal dido tidallaji kulbinidi min ngadi juude e jiba milliardji sappo e jeddi e millioji temede joy woni ko min gatta e le golleji janyeli cellal sappo e jeenay gondi le keri men di wana sawrugol tan woni kabar nyaw bubol ngol o ma hani dun sakede sabe sada yidi hadde geji nyaw heba sembe ana hani anda nyaw o tafun anda ko woni hono o raborto ko woni sifaji mako e hono fuf o sawrete taddele kabaru nyaw bubol ngol lati sababu jati e mbawata hinnaade ti allahji goddi hono no dum haniri ni ti allahji hono mayde rewbe jibinobe e sukabe
hono janginirde gonde e walde janginirde gollanoje ko e mu'e andaade le mel do puddi murtere golle bete o e wi walde de laamu o bamali sariyaji kabaru usuru janginirde deedu nenno e ley hoko laamu tototabe temedere fudu banti hono chapande joyde dum waddani sababu du latani ka sababu hono janginirde yogaaje ka uddis jaati sabe mbawata yugudo hono gollobe mudum kanko magan sire jakite jokko secrétaire général wadinde wonko kaddume manko kedo denna ko Ousmane Niali Bouli faccitane en
ya yi le samedi dernier une
aswere jabbine de min gadi bot mawdo le jonne de min bami dabere darnude golle sabe min donki famenirde ko mbi e janginirde de ngala e biyangal lamude ana buru dubi sappo hikko ko men darti min pidane usur yadoru e golleji amen kadun lataraki non rawni gollede cuudu usur bantani hore mubbe usur do ille nokku suudi jawdi ille kalisi ko men kani hokkede an hollirtambe teedi yoga e kalisi suko lekkol min kaani hokkede kuteji mu waddani janginde yogaji uddude batte wayde hokkude joddi janginobe ana buru dubi sappo hikka sariya fu heba naaka ka janginirde de ka men donata do janginirde de kan yarata yeso
watu wulare hono yimbe wombe bamako do ana kasindi non ko yata fa e litruji millioji teme tati ndiyam ka non yo millioji teme di tan woni ko di kebata nyalande fu nenno e le majji du ana taika hono millioji temdere e chapane joy litre di kafu anani ko rubbe kanko adama chemogo jara horeje sumajab wonko haali holitinde kana hitande 2018 warade se hono se nokure kabalande mu inama se rafindianki heb jogalama dun hebane nenno kanko mumini sendebu wonko o faccitani
kedo comprendre que les
sinapa mo wakati cedu hasinginden diam e doto sabide yibbele be anan kasinginan diam jareteedan lotirteedan kany ko watte le jardinage so hasinginden diam e diki hakkune lewru fevrier et juin dun wada tati dalaji e hem goldiam litre diam kon dartete nyaloma fu le cedu yo millionji temedere e chapande joy tawe litre uji million temedidi woni ko bawi hokkude le nyaloma litruji million temedere e chapande joy ko heddoto e ko dartete wakkati joni nyaloma fu waddata rafindiam ti dalaji do rafindiam ya fin 2018 so golle mo ingol station mawdon diam gondo kabalatini Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famuton to tumbuddo batu fuddi betay hande do ndenaagu mudum yibbe chapanta ton plan mali janginta fanyande tatlewru mende do jogala on angaruji hediton o ona tedade e sawrde nyaw bubala le kutala woni ko dabare mudum wanda opugol gite fuddi betay hande le yontere yimbe ko yata fa e nyawbe tem ujinaji taton goni sawrete be lyon club humani oɗo golle ono murtere jande balle didi fuɗɗi fuɗɗanode yontere yaɓɓino nde du ana heddi e wonde dande sukaɓe lycée Joba Jaratu Kutala to ana donti jaabu jande mu en nde syndicat janguinoɓe jaɓali jartude nden murtere nde heddote wonde fa alkamisare nde yo ɗo kaddude ɗiɗo kabaruji hande kedde heɗade yewtere men ana yesso yo jii janggol.